inavyostahili. Uchungu wa msumari angeistahimili, nimpate wapi mwingine kama wewe? Nuru yangu gizani, amani yangu mawimbini, nimpate wapi mwingine kama wewe? Nipate wapi rafiki kama wewe?